Ebyo musajja okero nyumu okujulira ku nsala ya kooti enkulu eyamuwa ekibonerezo eky'okuttibwa oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango ena egy'okutemula amabujje ku ssomero lya Gaba Agricultural Development Center bikyali matankane nga bannamateeka abaali bamuyambako okumuwolereza bagamba nti ebyokujulira babiwulira mu mawulire. Omwezi ogwedde omulamuzi wa kooti enkulu eyatuula e Gaba mu kifo ewazibwa emusango guno alisika omuhangi Kawuka yalagira onyuma okuttibwa bwe yakizuula nti teyayolesa wadde okwenenya ku bikolobero ebyakola. Frank Bayine Mayanja, omwogezi w'ekitongole ky'ebyamakomera, agambye nti baayambako okera okujulira ng'ennaku z'omwezi 14 ezimuweebwa mu ssemateeka tezinabakugwako.
Yajulira ekikulu ekimanyi nti yajulire bamuwa ennaku 14 era mu nnaku 14 yajulira bw'oba ojulira opafoomu zino ozijuza ne bazitwala togenda mu kkooti gwetu agendayo nga bagenda kuwuliriza omusango.
Wabula yali munnamateeka wa Okero Richard Kumbuga agambye ebyokujulira naye awulira biwulire mu mawulire kubanga tebaddanga mukuwuliziganya na musibe we okuva lwe bamusalira ekibonerezo ekyokuwanikibwa ku kalaba.
Nzesika ino yawe ekyekisooka talaba kumpa instruction naye kyempulirako nti yakola api kyempulira erakyerimayo mulabanako okuva ku lunaku olwo. Kati yakikolera mupuliza, pulita yamukolera, yamuyamba.